kiwagide chivina cha NRM bendera kuntebe obukulembeze bw'eggwanga yokaguta Museveni asabye abantu bomwankole okuwagira enteekateeka za gavumenti ez'enjawulo zeerese okusobola okutundawo emirimu naddala nga bayita mu kusomesa abaana mu masomero aga gavumenti olwo nno abaana b'eggwanga bongera okubeera nga bamanyi ate n'obuyiiya bujja kubeeyongera bino byonna byogeredde wali ku kisaawe eky'essomero lya Kyamate Primary School entungamo district ya kaungezi kuna koregula President Museveni ategeze zanti okusomesa abaana kubwerere kigenda kuyambira ddala okutondawo emirimu nga bayita mu bateekateeka n'okubasomesa amasomo g'ebyemikono mukulembeze w'eggwanga ategeezezza nti abantu bangi baagaze maaso n'okuba nga atikkira mu nteekateeka ye ey'okusomesa abaana gye bayita Presidential Industrial Skilling Hub wali mbitundu ebyankole nabo kityo buli omu asaanidde okuba nga ajettanira okutondawo emirimu yeyo yokka enkola gyegenda okusobola ate okuyambamu abaana abakyali abato President Museveni asaba abantu b'entungamo okakasa nti bawagira gavumenti eri mu buyinza ate bafune enkyukakyuka ez'enjawulo naddala nga bamuwadde akalulu omwaka 2026.